just a vibe. Benzi lake la niweka juu. And I thought my eyes and her melanin would make such a beautiful bouncing baby.
Katoto fupi.
So we fell in love on this sandy beach. Benzi lake kwangu ni muziki. Yes oh, yes oh. Nimepata mpenzi, penzi lake stereo, tamu sana, mayo, mayo. Nimepata mpenzi, penzi lake stereo, tamu sana, yes oh, yes oh. Nimepata mpenzi.
Nimepata mpenzi.